Benny Bugiaga. Hii ni Zoom nyingine. Meza sato, hadi gigi mana ni papapa. Na fiche msizi, mtano na nitachaka. Sauti ya dim, leo hii niko hapa. Kichwa ni petroli, kila time nimewaka. Mindo gentleman, aka mswali suna. Nimepinda kama nondo, wana nita kali chuma. Mungu, kinachofanya tusali pumzi. Ila life ugumu, hadi kitatu na kulo gali chumvi. Kijano ngefuwa vipi, wasinge gundua zipu. Dokta haiti magu japo, anatumbua majipu. Sishange MC mbovu, kwanza na mic check 1, 2. Ila ntashangawe uso, kisapotiwa na Trump. Nenda kamwambie ule mwenda wazimu sada kwamba lizi ni kolabo la wenda wazimu saba. Narusha mawe gizani na chinukisha vitani. Wapangaji wamesanda na gajisha nijilani.
Bado na chichi man, nigga gentleman. Hata nikiwa na D, nigga gentleman. Vile nafanya OG, nigga gentleman. Gentleman, yeah gentleman. Bado na chichi man, nigga gentleman. Hata nikiwa na D, nigga gentleman. Vile nafanya OG, nigga gentleman. Gentleman, yeah.
Uwa kila vesi bilata kuwatangaza. Mana matangazo vifo siku zote yana swaga. Ukihisi ni mediz, ita majini ni kufunge. Kifungo huru kama sisa madini. Niko ball kasamata, viki na mkamata. Wananita joka yan king wa karata. Nanyonga viti juu ya kiganja. Ila mwenzako yuko bize tu ananyonga kino juu ya kitanda. Hip hop disco langu nime mkamatia jini. We mwana hip hop gani mevaa kamatia jini. Mziki nime woe MCs wanapiga chabo. Na upigi mande wala sto piga kolabo. Nina cash za kutosha, fresh kama ngosha. Maswali sijibu nina dash za kutosha. Natokia kuzimu nina steamu mindo umbwa kichaa. Sipigi jimu ila na timu ya kufunga mitaa. Hawamalizi kiu kama maji ya suna. Gentleman ile muhimu kama maji ya kunywa.
Nigga gentleman, bado na chichi man. Nigga gentleman, hata nikiwa na D. Nigga gentleman, vile nafanya OG. Nigga gentleman, gentleman, yeah gentleman. Bado na chichi man. Nigga gentleman, hata nikiwa na D. Nigga gentleman, vile nafanya OG. Nigga gentleman, gentleman, yeah.
And it's the rap of the iron that OG, yeah. I got my Mendiris, I got my Mendiris, MC, I got my Mendiris.
One, still rap of the iron that OG. All eyes on me and rock sit on me. Yeah, there, yeah, there. Bande,
yeah, nigga gentleman. Bando da chichi man, nigga gentleman. Ata niki wana di, nigga gentleman. Bili nafanya OG, nigga gentleman. Gentleman, yeah, gentleman. Bado na chichi man, nigga gentleman. Hata nikiwa na D, nigga gentleman. Vile nafanya OG, nigga gentleman. Gentleman, yeah.
Records.